hata akulira ekitongole ky'amasannyalaze omuggya ekya UEDCL Lozel Lwakakooka akoze enkyukakyuka ez'amaanyi mu bukulembeze obw'ekitongole kino. Mu balondeddwa kuliko Silver Hatimana ng'ono kaakati yakulira bayinjiniya b'ekitongole kino, Isaac Katewanga yakulira ebyensimbi, kuno kw'oteeka Samuel Omoding yakulira abakozi, ate Steven Lungole ye yali amyuka omwogezi wa umeme kaakati yafuuse omwogezi wa UEDCL ng'azze mu bigere bya Jonan Kiiza. Mu balala Nicholas Ahabu yakulira ababalirizi b'ebitabo, Richard Opio yakulira ebya tekinologiya, Francis Damulira ye manager wa applications, ne Christine Atuhaire ye manager wa human resource officer business partners.